K-AMI Music.
Westside Music.
Eti wasemani ni achae, achae. Nimetoka mbali na wala siwezi kurudia nyuma. Wanasemani ni achae, achae. Nimetoka mbali na wala siwezi kurudia nyuma.
Wewe mtima
Fakina koyaka, kina kuishimba kapa awa, awa, awa,
esi,
awa. Fakina koyaka, mulilo kusimba kiyo waya. Neni kalile rapi no 7. Neni sinasika silisimu no savings. Been through hell man, I wanna know heaven. Senilisi ya kundate kuli more heaven. Nina nikaketwa gas time is the best time. Seen MCs blow up with half baked rhymes. Nina neni livele lavani face sign. Nalelike vaito mama lififi let's shine.
Yeah.
Kenizo ama musimao never. Nipumbe kile that's my omega. I just smile whenever the same. Will I have a mao never over to kutu my snow or never.
Masemani ni
achae, achae. Nimetoka mbali na wala siwezi kurudia nyuma. Wanasemani ni achae, achae. Nimetoka mbali na wala siwezi kurudia nyuma.
Wewe mtima
now, right now, cause I see it happening. Baby step progress, but we moving, aren't we? Prepared for the worst, but the best is guaranteed to hit me up anytime, cause I'm great company. It's up to me to get this right, no excuses. Excuses are setbacks we cannot do with. Excuse me if I seem rushed when doing this. My dreams give me nightmares, they're just too big and I'm too stubborn to let them go. They tell me no, change your goals. Only thing I change the flow. Sneaky how I'm coming in, I'm moving on tippy toes. Any blind spot, I'm moving in, no second thoughts. Now or never, that's the game plan. Shooting my shot in the game, y'all better get down. Final house music put me on, I cannot change that. Everything I do is for the team and easy, bring it back.
Achae, achae. Nimetoka mbali na wala siwezi kurudia nyuma. Wanasemani ni achae, achae. Nimetoka mbali na wala siwezi kurudia nyuma.
Wewe mtima
Muline kuntuna fuma pa mona mofe kembo. Nine wasula pa valumendo. Life is like a journey, so naba pa bulendo. To greatness, so this chance I can't let go. Na ifika time yo kwina kakumone filama. Ida time pa matsivini neba kulatambe. Ida time wabampata bakumfusha no bulanda. Nisume na jilesa talalo chulo. Na ifika 20 o'clock. Cake bigger the keys nansula kwa madeo. Sonde pula, my time is now or never. Ubumi kwa bulo kukongwesha. I'ma do it regardless. Yes, so for a calendar, man, I got this. So mukuchula, I ain't going back. You hype from the chorus, tell them that.
Achae, achae. Nimetoka mbali na wala siwezi kurudia nyuma. Wanasemani ni achae, achae. Nimetoka mbali na wala siwezi kurudia nyuma.
From westsidemusicblog.net.